zahuwen andade kamihlali kamihla amatatatla mahetaruna kiwena tsepo ya runa runa makreste orana yana kwana kimahlomula bana paswa kitala ibile bafelwe tikitapo oh wetsa hetina oh ma Afrika kopane rapelle ichava tsohle tsali pasi ilikile ho ritusa abang bagatolwa pafele tsikimata utla just utla mona.